onkosi ngisondela kuwe ibazalwa
izithoka sasandisa
onkosi yami
sasondela
kuwe
sasondela
kuwe
izithoka sasandisa
onkosi yami
onkosi
yami
sasondela
kuwe
Baba one side.
Bayo shala vetsha.
Engiyaphakela ke manje.
Hallelujah.
Baba phambi. Yethu Jesu. Yethu Mr.
Paul.
Bayo shala
vetsha.
Amen.